Kumyaka ya 20 nibwo yatangiye abona ko byose ari ukuri ashonesha abafata nk'inshuti bamwe muri bo bamubona mufuri kumbe niga bikora nk'ukuri yumvaga iminsi yamuhaye isiri yakoraga cyane nabikunda cyane plot ariho no gufata isiri urabizi byawe birakura munsi ku munsi gake bigasora ababibona nko gufotora icyo biteze no kubona ugotora ahageze bose barasara bumvise izira imbaragata benshi bari weak baratana bakibona juno barapapa yaraje 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 ni mushona yaje kwaje ni danje gusa yabikoze kwaje Yaraje 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 ni mushona yaje kwaje ni danje gusa yabikoze kwaje ndumujene wa Kicukiro munteme ibiceri tujye imirimo Seremoni zibiri yo aracyari kare nzuzu zijana Izo nzuga z'ababikoze ngo ijani ni izi sizo nkoreramo Maniga mujye ku kazi kuko izanjye mu byina ndayabarirwa Inzuga nateye ngo nyire ni nyinshi zirenze amagana Ubwami bw'iwacu ni mula ngo ntazamanika imbabura Amata yabyaye amavuta umunsi nangazwa muri ya maniga Imvune zabaye ibihumbi gusa niyo haso ya street manigas Inshallah umuhungu ari focus kuri Allah Iyala wala wala subiza ja Inshallah mungari focus kuri ala Iyala wala wala subiza ja Yaraje 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 ni mushona yaje kwaje Ni danje gusa yabikoze kwaje Yaraje 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 ni mushona yaje kwaje Ni danje gusa yabikoze kwaje
Oba pro on the mix
Yeah yeah je suis jeune Retwitse muzi